Ngati ya kujishanya chakani. Wari umugenzo muri icyo gihe iyo umugore yapfushaga umugabo yahungurwaga na mwene wabo w'umugabo. Nuko umunsi umwe Naomi abwira Rusi ati mwana wanjye ngiye kugushakira umugabo. Nuko Naomi abwira Rusi ati Bowazi ni umuvandimwe, maze iri joro ndagira ngo ugende umusanga aho aryamye umuryango uruhande. Ati ugende witonze maze umutwikurure umworosere ku birenge maze uryamaho. Nuko Rusi abikora nk'uko Naomi yabimubwiye. Nuko ageze aho Bowazi yari aryamye abikora nk'uko nyirabukwe yari yabimubwiye. Nuko bigeze isaha esheshatu z'ijoro Bowazi arabyuka hagiye kubonabona umugore amuryamye iruhande, biramutangaza cyane. Nuko arabaza ati urinde? Na Rusi aramusubiza ati
ndi umuja wawe Rusi.
Nuko aramubwira ati Uwiteka guha umugisha mwana wanjye. Nuko Bowazi abwira Rusi ati ntutinye, ndi umuvandimwe wa Naomi, ariko kandi hari undi undusha kuba umuvandimwe we. Atugumaho kugeza mu gitondo ngenda mbaza uwo muvandimwe wa Naomi wundi ko yifuza kuba yakurongora, maze natabishobora ndaza nkurongore pe. Nuko Rusi abikora nk'uko Bowazi yabimubwiye. Nuko Rusi arara ku birenge bya Bowazi burinda bucya. Ariko rero nta kindi bigeze bakora nko mu bifashe ku by'abagore n'abagabo. Mu gitondo cyaho Rusi ajya gusubira kwa Naomi, Bowazi amuha ingano nyinshi cyane yo gutwarira nyirabukwe. Nuko Naomi abaza umukazana uko byamugendekeye. Umukazana aramusubiza ati byagenze neza. Nuko Naomi abwira Rusi ati wihangane mwana wanjye kugeza igihe Bowazi azazira, kuko ntago azaruhuka atari yabyuzuza.